Unbreakable Arc Music. Right.
Najua nakupenda na kufikiria na kupangia mema na kuwaza sana. You better make your way, bado waja kusahau. Najua nakupenda na kufikiria na kupangia mema na kuwaza sana. You better make your way, bado waja kusahau. Make your way, bado wanakupenda, nasema make your way. Make your way, bado wanakupenda, nasema make your way. Cheza mbali naye umemkosea, amekusamehea Mola mwenye huruma, bado wanakupenda, hajakusahau. Umecheza mbali naye umemkosea, amekusamehea Mola mwenye huruma, bado wanakupenda, hajakusahau. Make your way. Nasema make your way, make your way, bado wanakupenda, nasema make your way, nani kama Mola na kusamehe, unapomkosea na kukukosoa kwa upendo. Nani kama Mola na kusamehe, unapomkosea na kukukosoa kwa upendo.
Make your way, bado wanakupenda, nasema make your way, make your way, bado wanakupenda, nasema make your way.
Jalali kwa kunipe kipaji, you better make your way, ndio maana mimi na mhifadhi moyoni. Kama sio ye, ningekuwa wapi na penye nimefika? Musiseme Illuminati na I made up my mind, cause you're one of a kind, the way of salvation, nigga, you better find. Mnadhani mutafoli, mnadhani muta make it, mnadhani mutafoli hata mkiwa na God, na say Kenya nimeona, labda niwe na yeye, hata wakinikanyaga sitasema chochote, nitabaki nikupenda, sitakwenda popote, na wakiinsist uliza never obote, halimpenda bila dondo maana mina muta boss. Siku tatu Saturday Sunday na bado akaros, akanipa mapenzi tele nikamonyesha ni yeye. No wonder my haters bado wanazidi dos.
Make your way, kila siku ndugu zidi pray, you keep pray. Mimi ninataka ukuwe na ye, mimi nasema make your way. Make your way, kila siku ndugu zidi pray, you keep pray. Mimi ninataka ukuwe na ye, mimi nasema make your way.
Make your way.
Bado wanakupenda, nasema
make your way.
Bado wanakupenda, nasema
make your way. Bado wanakupenda, nasema make your way. Make your way. Bado wanakupenda, nasema make your way.